Macha simore joy. Ndewo yi ngal diddal o ngabido haire o jodi ton al mubbe makko be pay e makko o woni e janginde dumen e dido konguli
mal wodani heptinbe berde mumen miskinagal mumen be ngati ko ben jey laamu asamangu mal wodani sunibe be ngati ma alla deynu berde mumen mal wodani yankinibe be ngati ma keb leydi ndi mal wodani yanbe hege e dom ka pewal be ngati ma kar dom dita mal wodani yurum derbe be ngati ma alla yurmo dumen mal wodani laabe berde be ngati ma ji alla mal wodani addobe deejre be ngati ma noddire bibbe alla mal wodani leptirtebe pewal ngal be ngati ko ben jey laamu asamangu mal wodani on so tawi odon jenne odon lepte te odon takke bonandeji mbadi kala sababunde am kala de dum hebi on beltode hen tumbon sabu jenaari mawdi ina fada on do asaman gati ko hono non annababe adibe on arde be leptirano ko onon goni lamdam aduna kono so tawi lamdam suiti holi ko safnata dum dam nafata hay hunde dam wawata tan ko weddede e jinde yimbe njabba e majjam ko onon goni foire aduna wuro daringo e dow haire wawata sudade lampa hubbetake ha gasa lahal hippe e mum kono kaliggete kayayno kala gondo e suudu he ko hono non foire mon foti yayno rade e jese yimbe bele ina jiya gede modde de badatonde mawnina baba mon gondo do asaman on wata cikke addimi ko momtude sariya o e jangde annababe de mi arani momtude de ngarmi ko timminde de e gonga modo wi on leyde asaman ma pirto kono wana tobbel burngel famdude wana masel burngel famdude momtetaake e sariya he haande fof timmi ko dum wadi kala gofdo burnde famdude e jamiroje he rutti kadi jangini wodbe yo mbadir non ma won burdo famdude e laamu asaman he kono kala dewdo sariya o rutti kadi jangini wodbe yo mbadir non ma won mawdo e laamu asaman he gati modo wi on so tawi on burani sariyan kobe be e farisa en be feewde on natata muk e maggu on nani taniraabe men biyanoma woto war hore kala bardo hore darnete e yeso nyaawo kono min bodo wi'e on kala pinnudo faade e bandum ma darne e yeso nyaawo kala biido bandum an ka humam binne ma darne e yeso nyaawirde towne de kono kala biido bandum an ka huwere handi ko e naade jeyngol jahannam den non so tawi a ari e sakkorde ngam wadde sadak a siftori ɗon bande ina jogani ma mettere woppu ɗon sadak ma jaha ko adi fof hawritoyde e bande o nde puɗɗoɗa artude cakkoɗa so tawi woodi kalmisiiɗo mo ngam ñamande oɗon jaada ñaawirde yawno beldita e joomum hade mon yettaade bele woto waddema e juuɗe ñaawoɓe on wadma e juuɗe garde beddeɗa e kaso e gonga mboɗo wiima a yaltata muk so wona nde jobɗa ñamande ma ha timmi on nani wiyama woto jin kono min moɗo wiya on kala ndarɗo debbo muuya ɗum jini e nder ɓernde mum nden noon so tawi ko sababunde yitere ma ñaamere janirta e bakkat lokñinde beddoɗa wasdema tergal gotal ɓuri e ma ɓanduma fof no fotirno wedde e jahannama so tawi ko sababunde jungoma ñaamo janirta e bakkat taƴgo beddoɗa wasdema tergal gotal ɓuri e ma ɓanduma fof no fotiri naata jahannama wiyanoma kadi kala ceerɗo joom suudu mum yo tottuɗum ɓataake ceergal kono min mboɗo wiya on kala ceerɗo joom suudu mum tawa joom suudu o fijaani liɓi ɗum e jina so joomum restaama te kala destudo debbo cerado jini kanyumne onnani kadi tanirabe men biyanoma woto nyamtu wondore ma timminde e yeso jomirado o kono min modo wi on woto gonde hay saha goto woto gonde wona e inde asaman ngati ko jappere alla wona e inde leydi ngati ko pawirgal njaabordi makko wona e inde Yerusalem ngati ko sare lamdo mawdo o woto wonde e dow horema ngati a wawa wattude hen haylebol gotol danewol walla balewol yo e mon won e ala mon laato ala kala ko beyda hen iwi koy bondo on nani wiyenoma yitere e yitere nyire e nyire kono min modo wi on woto dartode baddo on ko boni so tawi wodi pido mo hello e hakkille nyaamo accudum fima hello e hakkille nano hene so tawi wodi jiddo nyaawdude e ma nawa turkima accudum nawa wuttemaane so tawi wodi bawnudo mo rondade dongal kilometer rondongal kilometruji didi kala nyaagido mo rokkudum woto salo nyamlude nyamlidoma on nani wiyenoma yid koddidoma ganya ganyoma kono min modo wi on jide anbe mon te toranode leptobe on bele odon laato bibbe baba mon gondo do asaman o gati no funnirtanange makko e dow moddiweni ko non o funnirtange e dow bonbe te no tobirta e dow fewbe ni ko non o tobirta e dow onyibe so tawi jiddon tan ko yidbe on ko wadi odon damino hen jenaari hay rendinobe juutibe ina badira non so tawi calminton tan ko bandiraabe mon holi ko certudon e wodbe be hay heferebe be ina badira non nden non gone timmube no baba mon gondo dow asaman o woniri timmudo ni